a magazine again. Anyway, it's so mess up over youth. Anyway, we bump a magazine again. Anyway, it's so mess up over youth. We don't know when you get a call. We back what I go funa no nakatebe go to a him. Kubanga tuli batono nyaba imbe bibasim. Tufuba Uganda biu. Mukwano chemanyo iwo today. Na yate saluli chakwinuva wawo. Mushalao na mabuje kone gabo ya na watu. Notulekele tabu. Chogora bangu gamba antipambana. Muchaina paole mukulajana. Ebisera bijanga tusobola ukazana ngokatie. Chogora bangu gamba antipambana. Tewejusa mukwano ngokatie. Kanyende kole Uganda yange ya kukula. Nyeze kula. Nyeze kupaka saa. Tenari kwa garangoli ya la. Sirina cha kukula. Nyeze kula. Nyeze kupaka saha. Teni alikuwa galanga toli narupia. Nyeze kula. Abantu baku itako utunula okela kulelanga lochali wango sowela. Abantu baku itako utunula wetufu narupia. Nga maluso okaiwa. Geno kole famu kulelengalo. Abanyi tukela chilela tuingila chilo. Tukula nyo tuduka mbiro. Wande ye tulibale kamairo. Tukula nyo tuduka mbiro. Tulibale kamairo. Kanyende kole Uganda yange ya kukula. Nyeze kula. Nyeze kupaka saha. Teniani kwa garangoli yala. Nyeze kula. Kanyende kole Uganda sirina cha kukula. Nyeze kula. Nyeze kupaka saha. Teniani kwa garanga toli narupia. Nyeze kula. Chaco.